Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi ry'Amerika muyumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube, adresse ni VOA Radio Yacu. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherere hose ku isi, mbashimira ko mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese muri radio yanyu ni kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ku buhanga bw'ibyuma, ndi kumwe na Cornelius na Nadia Taha mukanya arakira telefone zanyu. Mwakoze rero abamaze kuduha nomero zanyu kuri Facebook, abandi namwe ubwo turabategereje mukanya. Tubanje gukomeza no kwihanganisha abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda muri ibi bihe byo kwibuka inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka 1994. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turaganira ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana. Twese hamwe dushobora kugira uruhare mu kurikumira, kurirwanya ndetse no kurirandura burundu. Umunsi isi yahariye ikibazo cy'abana bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hagamijwe kurirandura, wizihizwa ku cyumweru cya 2 cy'ukwezi kwa 4 kuva mu mwaka wa 2013. Muri uwo mwaka wa 2013 ubwo uwo munsi wizihizwaga bwa mbere ku isi hose, intumwa z'ibihugu birenga 30 mu mpande zose z'isi na leta zirenga 25 za Amerika, ni ukuvuga hejuru cya 2 kizigize iki gihugu, zateguye imihango igamije gukumira ihohotera rikorerwa abana. Icyo gihe abana barenga 300,000 bakorerwaga ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu mpande zose z'isi buri mwaka. Abenshi muri abo bari bafite munsi y'imyaka 10 y'amavuko. Umwe mu bana b'abakobwa 4 n'umwe mu bana b'abahungu 6 yashoboraga guhura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mbere yo kuzuza imyaka 18 ifatwa nk'iy'ubukure. Muri iki kiganiro rero nifuje ko tuvuga nyine ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana. Ese wowe ukurikije ibyo ubona aho uherereye, usanga umwana ahohoterwa cyangwa uburenganzira bwe burubahirizwa uko bikwiye? Nihe hari ipfundo ry'ikibazo? Wibaza se ko ari iki gikwiye kwitabwaho kugira ngo umwana arusheho kumererwa neza mu burenganzira bwe nk'ikiremwa muntu? Duhe nomero zawe rero nk'uko bisanzwe, nk'uko narimaze kubibabwira, tuze kuguhamagara ubaze utange igitekerezo cyawe. Uyu munsi nta mutumirwa, ubusesenguzi bwawe ndetse n'inama zawe zirakenewe. Wibuke ko ibitekerezo byanyu ari ingirakamaro, mushobora gufasha guhindura imyumvire n'imigenzereze ya benshi by'umwihariko ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana. Haba rero mu gukumira ihohoterwa cyangwa se kurirwanya ndetse no kurirandura burundu. Ndagira ngo rero ubwo mukanya tuze ku bivugaho tubivuye imuzi mukanya. Nadia arabahamagara hanyuma dukomeze ikiganiro. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Claude Hakizimana. Claude wiriwe?
Namahoro.
Yego yego, urahagana he?
Ndaho ndashimye Imana uko biri kose, ni sawa nani?
Ni sawa rwose, turaho natwe turashima Imana. Yeah, ndashaka ko utubwira nawe igitekerezo cyawe ku bijyanye no kwirengera umwana, cyane cyane kumurinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ese ni ibintu waba warumvise, warabonye, urabivugaho iki? Niki cyakorwa? Umutumirwa nta mutumirwa dufite uyu munsi, twanashatse kubaha umwanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo, mutubwire uko mukibona n'icyakorwa, hanyuma ubwo umutumirwa we tugo tuzamushaka ikindi gihe.
Murakoze. Ari majeri n'abizi mbona rero mu kibano, mu bagenzi, mu nzira zitandukanye, urasanga abana bariko barahohoterwa bakoresha ibikorwa rubozo, gukora ubuzi bw'inguvu, bamwe ntibigisha abana babo ngo bashire ku mashuri, ugasanga abana umwanya munini bari mu ibarabara, ugasanga ababyeyi babo nabo babatereranye bafite abayaya, bafitwa n'abayaya, igihumbi nzabapfumye hasi, kuki badasinze kanone umwana. Mama wiwe reba ari umuyaya, kuko urabona abona umuyaya umangana na mama wiwe, nyina atahatwishe bitanye n'ubuzima bwa minsi yose. Urumva ibyo byose ukakumbona ati umwana vrema ntariko arahabwa umwanya ukwiye n'ababyeyi, bigasha bituma rero umenga umwana ariko arahohoterwa cyane, bivanye n'uko hariho impanuro bita ngo zo hafi y'iziko ngo zahabike umwana n'umubyeyi, basabwa ko baraganira tunaturiye usanga muri uwo mwanya impanuro ntizironka nk'uko bikwiye. Ibyo bintu rero turasaba nko mu babyeyi ko bokwiyegereza abana muri utunaturiya, bakaba batwanga intego kumbure n'urwaruka rwacu narikuko rukora muri iki gihe cya none, ugasanga ko twahendeshwa ibintu n'abahungu 2002 sana sana abakobwa, usanga akatoza kabo karatakaye. Niyo mpamvu rero abana bakwiye kuguma baba hafi babyeyi babo, ni ibyo navuga. Murakoze.
Yego, urakoze cyane. Ibyo uvuze nibyo, n'impuguke zitubwira ko ari inshingano z'umuntu mukuru kurinda umwana, kumuba hafi, uko kumurinda nyine nk'iryo hohoterwa, kumenya uko ukora bene iryo hohoterwa yitwara, kumenya gusuzuma imyitwarire y'umwana, ndetse no kugira icyo umuntu mukuru akora igihe abona ko abana bashobora guhohoterwa bene ako kageni. Bakatubwira kandi ko abantu bakuru bagomba kumenya ko uwo ari we wese ashobora kuba ikintu cy'ikirura cyashobora guhemukira umwana, kandi ko ashobora kumushuka nk'uko warubivuze, ashobora kumushukisha nk'amafaranga cyangwa se akamukoreshaho ingufu. Reka tujye ku murongo wa telefone nanone twakire Eric Nsingizumuremyi. Uranyumva?
Uranyumva neza?
Yego yego, turakumva. Wiri umeze ute?
Mu Rwanda turamahore, tumeze neza. Kimwe n'ikiganiro irimo kutugezaho niyo bwa mbere nabafatishije kuri radiyo.
Nibyo, ni ubwa mbere uje ku murongo?
Ese ni ubwa mbere ndafatishije.
Aho ntitwajyaga tuguhamagara, ntitukubone mu kanya twari duhamagaye, telefone yawe tumaze kukubonera acika. Ikaze rero ku Ijwi rya Amerika, uri ubwa mbere nyine turakwakiriye, kandi twizeye ko uzakomeza no kujya uba hafi yacu.
Yego, murakoze cyane.
Hano
insanganyamatsiko muvugaho kigendanye n'ihohoterwa rikorerwa abana, nibwo iwacu inaha aho tuba dutuye, mu bice dutuyemo tukabibona. Ariko ahanini usanga biterwa n'uburyo mu miryango baba babanyemo, usanga ahanini ariho bikomoka, ndetse no kudaha agaciro umwana cyangwa se no kutamwubaha. Urugero naguha, nk'ejo bundi hari umugabo wafashe umwana we, ariko ubu baramurekuye.
Yamufashe ku ngufu.
Ibyo nabisanga yamufashe ku ngufu biravugwa. Umwana bamujyana kwa muganga, ariko ahanini usanga nanone kudahanwa nanone biri mu bintu bishyigikira uwo muco wo gufata abana ku ngufu.
none se Eric
murakora
niko gureza gato Eric uwo mubyeyi yafashe umwana baramujyana kwa muganga baramupima basanga koko byabaye hanyuma barangije baramurekura arataha cyangwa yarafunzwe arongera arikurwa
cyari cyabaye nuko umwana ajyanye kwa muganga bigaragara ko koko yafashwe ise nayo kugira ngo ajye guhanwa yaragiye ariko yaratorotse atetse ubuyobozi atetse ubuyobozi hashize iminsi aragaruka ariko ntayo bafunze baramuretse
bashobora kuba bataramenye ko yagarutse bashobora kuba bataramenye ko yagarutse ngo bongere bamute muri yombi ko niba ntawo bivuze buri wese yagombye kuba ijisho ry'umwana akareba igishobora kuba cyamuhungabanya akakimurinda niba ntawo bivuze ubwo ngubwo ntiyenda n'ubuyobozi bushobora kuba butazi ko yagarutse
icyo rwose dusaba ubuyobozi niba hagaragaye ibyaha nk'ibyo ngibyo bagomba kujya babikurikirana ndetse n'umuturage uwo ari wese mu nshingano ze kuba yarinda umwana
nibyo
murakoze cyane kandi ukunda kumva ijwi rya Amerika cyane
Eric rwose nawe urakoze cyane kandi noneho ubwo twizere ko tuzagira amahirwe yo kubasha kukubona kenshi ubwo ari ubwa mbere wari umaze igihe kinini mbese udukurikira
kubakurikira n'ibiganiro byanyu rwose turabikurikira mu ntara y'Amajyaruguru ndetse n'akarere dutuyemo dukunda kubakurikira cyane
niko nuko murakoze yee ku murongo wa telefone dufite na Richmond Squad Bala Richmond
ego nda bumva cyane
yee amakuru cyawe wowe uherere ahagana he
ni makuru yanjye ni meza ndi muri Tanzania ego neza na neza mu ntara ya Kigoma
yego iki kibazo rero cy'abana bahohoterwa bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ukibona ute
iki kibazo aho dusanzwe duherereye cyane cyane ko twebwe turi mu ikambi y'impunzi amabi usanga akorerwa abana kenshi arakunze kuba ahaboneka ariko bivanye n'uko usanga hariho amashyirahamwe abihagarariye usanga ariko arabikurikirana rwose ntibavuga ngo ni menshi cyane keretse ajye usanga abereye ahantu nyine adashobora kumenya ko byabaye yabundi icyo notanga nk'iki yumviro ari nk'amareta y'ibihugu kanaka yoza arakorera ko kugira ngo bikunde ako gahohotero gahagarare nuko himiriza aba batware bo hasi bato abanyumba kumi n'abandi kabikurikirana rwose ku buryo batanga n'inyigisho mu kibano abantu babegereye abana ari nk'amwe babonye ubuhohotewe bagatanga inkuru ko nongaha duherereye kugira ngo bikunde iryo hohotera rigabanuke nuko hari ishyirahamwe usanga nimba n'abana bose basanzwe babizi hari habaye nko guhohoterwa kuri we aca yiruka agatanga amakuru agasanga barakurikiranye uwoba yamuhohoteye bityo usanga n'abandi batubahuka kubabuza barahohotera abandi bana
bwaba bumwe mu buryo bwo kubikumira
birandura
yego
nuko nibaza batanze inyigisho kuva twari bo hasi akaba aribo baza barabihagarariye rwose bakurikirana kuba yahohoteye umwana n'ubundi acaboneraho ntaba ashobohaka ngo abikore ko ababona uwabikoze nabo uko baba bamuhanye
yego urakoze cyane Richmond
ikonamu murakoze
nunze muryawe rero impuguke zitubwira ko cyangwa se abakurikirana hafi ibijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana bavuga ko kuva ku bice birenga 90% by'abahohotera abana ari abantu umwana abazi neza abagera kuri 30% nabo mu muryango naho 60% ni abandi bantu bazwi mu buryo ubu cyangwa ubundi reka rero dukomeze ikiganiro cyacu twongera kubumvisha ka karirimbo naciyemo hagati kubera ko twari dukeneye kwakira umuntu kuri telefone kugira ngo telefone ye idacika Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kiganiro uyu munsi tubafitiye ni icyerekeranye no kurwanya ihohoterwa ryishingiye ku gitsina rikorerwa abana. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bikuzo Nzabonimpa Emmanuel. Emmanuel, uranyumva? Ndabwiriwe, urahagana he?
Ndabwiriwe neza, muraho?
Yego.
Hehe. Mu Rwanda niho ndi.
Yego, yego. Nuko iki kibazo ukibonuka?
No, iki kibazo gishingiye ku ihohoterwa ry'abana. Abona ko nitwe bafite tumaze gufata indi ntera. Nubwo inzego za Leta zishyiramo imbaraga uko zishoboye, ariko biranga bigakomera. Ariko ukabona biterwa n'impamvu njye mbona zishobora kuba zikurikira. Ngo impamvu ya mbere ni kutubahana. Umwana ugasanga nta bintu umuntu mukuru ngo amubonemo nk'umuntu ukomeye ngo amwubahe, n'umugabo n'umuntu ukuze nawe ntareba umuntu ngo abone ko hari umwana nyine yiyubahe, yumve ko agomba kwibaha muri we, ukabona ariyo mpamvu ibitera. Ngo nk'urugero, ndaguha urugero rwa bugufi. Njyewe aho ngiye ndagenda njye nanitegereza, uretse kubona sinavuga aha kana kageze mu wa kabiri pirimeri, ugashomekana n'abagabo ugasanga gakura n'abagabo nta soni, ugasanga nta soni gafite umubyeyi yarakubize yararambiwe, ariko ugasanga n'ubundi ni kwa kundi. Ariko ukabigaterwa n'ibishuko biri hanze aha ngaha n'ubukene buri mu bana bari gufite ubukene cyane, naho n'ibishuko byariyongereye. Kubera tuvuga nk'urugero, abana bari gusukana za telefoni ziri hanze aha, ya social media, ya social media ari uruhinja akiri mutoya, yakareba akenshi abana b'urubyiruko akunda kureba filimi z'urukozasoni, akabireba ari umwana, none agakura mu bwonko bwe harapfapfanye. Kumushuka rero biba byoroshye cyane, kumuhereza irindazi cyangwa umuneke akabyumva vuba cyane, bitewe n'uko yabo batabibona, ugasanga icyo gikomeye cyane ariko gishingiye muri ubwo buryo bw'ubukene no kuba n'ibintu by'ikoranabuhanga bigenda bituma abantu benshi, burya nta kintu kitagira ingaruka ku bantu, nubwo ari byiza ku ruhande rumwe ariko igira na impagite negatifu ku rundi ruhande.
Uravuga uti ababyeyi yego si ngombwa gukubita umwana, ntabwo ari cyo ubwo buryo bwonyine bushobora gufasha umwana kugaruka mu nzira nziza, uti umubyeyi akaba yararushye yaragerageje ibishoboka byose. None ubwo ababyeyi bakora iki kugira ngo icyo kintu kiveho, yenda nabo bana bumve ko batagomba kurarikira ibintu birenze ibyo ababyeyi bashobora kubabonera?
Inshingano umubyeyi afite ku mwana, bashyikira gitoya yagatangiye kumwigisha, amubwira ibiriho ibi kubera nuko isi ya none ihagaze, kuko isi ya none siyo yo hambere mu minsi yashize. Kuko magingo umuntu umwe wa 1998 cyangwa 2000 umwe muri bisi ya 2023 birahabanye cyane. Rero bisaba ko ugomba kumwigisha ukurikije aho isi igeze, ukamutoza ibyerekeye uko igihe turimo ko kimeze, akabimenya akiri mutoya, kugira ngo uko agenda kura abashe kujyana n'uko igihe tugezemo kimeze.
Reka ngushimire cyane. Rero niba nta kindi wifuza kongeraho ku
mbere y'uko tukoreraho, wenda nakongeraho ni ugusaba mvuga nti ababyeyi cyane cyane urabona ko ihohoterwa ririho koko, ariko akenshi unadushingiye ku bana b'abangavu niho rishingiyeho cyane cyane, none ubu bishatse kuvuga ngo rikorwa n'abagabo. Rero akenshi navuga nti ababyeyi cyane cyane b'abagabo ndetse n'igitsina gabo muri rusange bagerageza ibiyubaha, ibumve ko kuba wafata umwana ungana n'ubyayi ari igisebo, kandi ari no gusebya igihugu ubwacyo bwite, kubera ko uri kwica ahazaza h'igihugu, kubera ko abo bana b'ibandi imwangira akiri muto yaje bagutwara inda cyangwa se akandura indwara z'imibonano mpuzabitsina n'ibindi bitandukanye. Reka biba birangiza no mu bwonko kuko abagize ibibazo akiri mutoya. Navuga nti rero ababyeyi biyubahe, ndetse n'abagabo muri rusange biyubahe, n'abandi bakora izo ngeso bakwiye kuzireka, kuko nubwo n'inzego za Leta zibishyiramo ingufu mu buryo bwose bushoboka, ariko hakwiye ko hari icyakorwa umuntu kugiti cye ni ukwiye kutekereza icyo agomba gukora akagerageza kwiyubaha, kuko ababyeyi biyubashye n'abo bana ntabwo babona aho bahera, kuko nta mwana wagukora ubukuru umuntu mukuru. Murakoze.
Murakoze cyane Emmanuel. Nkunganiye impuguke zinavuga ko zitanga inama ko ababyeyi bagomba kwigisha abana babo ibijyanye n'umubiri wabo, ndetse no kumenya umurongo ntarengwa kugira ngo hatagira ubahohotera. Nanone abantu bakuru bakagomba kumva ko umwana babwije ukuri igihe yahohotewe, cyane cyane mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, bakemera ibyo umwana babwiye igihe yavuze iryo hohoterwa yakorewe. Ikindi kandi bagomba no kugeza amakuru ku bayobozi, bityo bagakora iperereza rikwiye. Muri ubwo buryo yenda amakuru yajya atangwa, abahanwa bagahanwa, n'abandi bakaboneraho by'intangarugero. Yereka rero dusubire ku murongo wa telefone twakira Kwihangana Jean d'Amour.
Muraho neza.
Uraho, urahagana he?
Ni Kicukiro i Kigali.
Yego yego.
Mbo ndabanza kubashimira ku bw'iki kiganiro mwateguye.
Urakoze.
Cyane ko ni ingirakamaro muri ubu buzima turimo bwano. Mbo rero ngiye ndatanga ibitekerezo bijyanye n'ibi. Bo muri ino minsi mubona imyitwarire y'urubyiruko cyane cyane abana nayo ntabwo iri ku rwego rwiza, navuga ko rushimishije, kuko niba mubona abana b'iki gihe, umwana akagera mu myaka cumi n'ingaha kumva yakuza, kumva imyambarire ye ntawe ukivuga muri ino minsi, ugasanga nabyo no kureza ikiruturu n'utundi, ugasanga nabyo n'izindi mpamvu zishobora kuba zituma abana bishora mu ngeso zitari nziza. Ariko nanone reka sinaheraho mvuga wenda ngo n'abantu bakuru babigenza gute, ngo kuko niba umwana yifata akagenda akemera kujya kuryamana n'umuntu mukuru umurushije igihe, byose bituruka kuri kwa kundi umuntu aba yareba ikintu. Ariko nanone tukagaya abo bantu bakuru bakabaye kuba ari bo bantu bakuru, wenda se ababyeyi babo bana, umuntu mukuru tubagaye rwose bene uwo uba ufite ibitekerezo byo kuba yajya kuryamana cyangwa se gufata ku abaye ari nabyo biteye agahinda.
Yagombye byibura kumuhana nk'umwana we.
Nanone usanga na Leta hari ikintu yagabanyije ku bushobozi bw'umuntu, kuko uyu munsi biragoye ko wahanura umwana wa rubanda, reka mbyite gutyo. Nahandi urugero ushobora gusanga umwana yijanditse mu buryo bwene izo ngeso, aho kugira ngo ugende umubwire wenda nk'igitekerezo umubwire ko ibintu, umwana azahita akubwira ati ese ubundi wowe uranshinzwe, ushinzwe iki mu buzima bwanjye? Ugasanga uburere mboneragihugu, ahubwo niho twakabaye dusaba ngo guverinoma cyangwa se Leta wenda ze muri ibi bihugu byacu bongere bagaruke kuri cya gicano cyo kuvuga ngo utugoroba tw'ababyeyi tumeze gute, ese abana bo bajya bagira ihuriro bashobora kwicaramo bakaganirizwa ku bintu bijyanye n'imibereho y'ubu buzima? Kuko niba umwana wenda mutoya ugeze mu myaka mitoya adashobora gutinya gutaha ijoro, ugasanga nabyo ni ikindi kibazo. Ugiye mu tubari cyangwa se mu tubyiniro tw'iki gihe usanga abarimo benshi ni urubyiruko ruri munsi y'imyaka cumi n'irindwi cumi n'umunani, ukibaza umwana nk'uwo nguwo w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu yazavamo gute umuntu reka tuvuge ubereye igihugu. Leta rero yashyiraho ingamba ikavuga uti igashyiraho ingamba ikagira imyaka fatizo mikuru y'abantu bemerewe kugeza muri bene utwo tubyiniro. Noneho cyane cyane muri ino minsi yatangiye gusakara nk'inkuru, sinzi niba mwayibonye, y'umuyobozi wo mu karere ka Nyamagabe wafashwe amashusho bavuga ko ari gusambanira mu ruhame, ukibaza noneho niba bigeze ku rwego rw'aho abayobozi bakaba bareberera b'abana, ukeka ko uwo nguwo noneho ahihishe ahakorera ibingana iki?
Reka tufate ko bishobora no kuba atari byo, kuko ntabwo twari tuhibereye, twafata ko yenda atari nabyo.
Okay.
Kubera ko hari ibintu byinshi cyane bisigaye biba, ugasanga amafoto bahimbye, amashusho n'ibiki, reka twizere ko atari byo.
Reka tubyizere, ariko numva Leta nayo yashyiraho izo bene izo ngamba zo kuvuga ngo ese utubari tw'iki gihe tugibwamo n'abana bangana utubyini, ugasanga rwose imyambarire ku mbuga nkoranyambaga iteye ubwoba, ahubwo ugasanga natwe abantu basanzwe twashituwe cyane twatwawe n'ibindi byo ngibyo ugiye ngiye kuba urugero niba umuntu ashobora gutangiza YouTube channel cyangwa se niwe nanjye kinyamakuru cya VOA ugasanga kubera ko bavuga ibintu by'inangaciro bizima ugasanga nta followers bafite ariko ugasanga ya YouTube channel ivuga ku bintu bene ibyo ngibyo bidafite rimwe na kabiri ugasanga bivuga ngo n'abantu bwabo barangirise mu mitwe ku buryo leta cyangwa se guverinoma zikwiye gushyiraho by'ukuri ingamba za bene ibyo bintu nimba uyu munsi imbuga nkoranyambaga cyangwa se imirongo itangazamakuru itangaza bene ibyo ngibyo bemera ko ikintu kiba posted kikagenda kikangiriza abana ntituzi ngo abana bareba ibiki hanyuma murabizi neza abana ni abantu b'abanyamatsiko reka mbyite gutyo bakagenda noneho bagapracticinga ibyo babonye ibi byose rero nibyo bizagaruka kuri ya ngingo twavuze ngo ese guhohotera abana b'iki gihe ese aho nabo ntibabigiramo uruhare uyu munsi ngiye mbona nabo ubwabo ntibagishobotse nta mwana w'iki gihe ukigirwa inama nta mwana w'iki gihe ushobora kwicazwa hasi ngo abwirwe n'umubyeyi we urumva kubera iki amategeko arengera umwana umwana arageraho agasuzugura umubyeyi ngo ubundi se ngo wambyariraga ukibaza nk'uwo nguwo azavamo iki kizaberera u Rwanda cyangwa se kizabera igihugu iterambere byose rero numva rwose mwakabaye ahubwo mwazade wamagara wenda nk'abayobozi bakagira icyo babitangazaho kuri izo ngingo muba mwatuganirijeho
ubwo tuzagerageza ku buryo nabo uretse ko ubungubu nabo hari abashobora kuba barimo kubyumva bumva nyine ko niho nifuzaga ko umuntu agenda mvuga nyine hashobora ahakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo ikibazo kibashe gukemuka nk'uko bivuga impande n'ebyiri hari abana ubwabo basigaye basa nk'abananirana hari uruhare rw'ababyeyi hakaba n'ubuyobozi nabwo bugomba kubikurikirira hafi hanyuma nta nakurekura wari ukomoje ku kagoroba k'ababyeyi kaba kakibaho aho ujye ubibona
rero hari ibintu twise ngo nibyo mu cyaro inaha mu mujyi biragoye bitewe wenda n'ubuzima dusigaye turimo cyane cyane buri muntu agahiga akagenda hirya no hino kubwira umuntu ngo genda mu kagoroba k'ababyeyi bimeze gutya ahubwo leta yaziga uburyo ki yakora ibintu mu buryo bw'ikoranabuhanga reka mbyite gute kuko uyu munsi abantu kugazaringa se cyangwa se guhurira hamwe bisigaye ari ibindi bindi kuko umuntu arasekeza akavuga ati aho gufata iminota 30 ugomba kugenda nicare mu bintu bitari bumpa amafaranga iki gihe urabona ubuzima busigaye bwarabaye amafaranga gusa so ahubwo leta yagashaka ubundi buryo itekereza ku buryo ki ese ni gute nzajya ngeza ubukangurambaga ku bantu ikabicisha mu matangazo wenda ku maradiyo cyangwa se igacisha uburyo bw'amatangazo ku mamesaje tujya tubona amamesaje wenda ngo y'umujyi wa Kigali ngo ibiki ibi byose bakagenda babikora gutyo ikindi n'amaradiyo akongera
iki
ahubwo bakongera uburyo bw'ibiganiro ku maradiyo bigisha bene ibyo uburyo umwana ashobora kubaha umubyeyi n'uburyo ki umubyeyi ashobora gufasha urubyiruko kuko usanga muri iki gihe ahubwo bari ibiganiro biriho ari bya bindi bihendera n'ubundi bwabo bwa bya bikorwa bitagira ugasanga amaradiyo yose ari kwamamaza ngo imiti ngo yongere ubushake ukibaza umwana muto araza ku ikiganiro kigatangira saa 11 za mu gitondo umwana yabyutse agahita yumva bene ibindi rero nawe akagenda akagira ibyo byose ikindi mbona leta yashyiramo imbaraga yashyira imbaraga mu mashuri ibi bintu bikigishwa mu mashuri ariko ntibyigishwe nk'uburyo ki bwo gukangurira abana gupracticinga ahubwo bagashaka uburyo ki babyigisha mu mashuri yaba mu matoya ndetse n'amakuru ku buryo bigira umurongo fatizo bwo kumenya ngo turafashe iki urubyiruko rwacu
ubwo mu byigishwa hakabamo kubwira abana ibijyanye n'imyitwarire
values indangagaciro zikwiye umwana ku mubyeyi indangagaciro zikwiye umubyeyi ku mwana
reka ngushimire cyane rero Jean d'Amour kuri ibyo bitekerezo byawe urakoze cyane
urakoze cyane
Yeni na dijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga turimo kuvuga ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa umwana cyane cyane irishingiye ku gitsina tugerageza kureba n'uburyo ryakumirwa cyangwa se ryarandurwa burundu ku murongo wa telefone turi kumwe na Pio mwitende Lionel uranyumva
ndakumva neza
yee urahagana he
mu Rwanda rumusanga
yego mumeze neza Yego.
Igitekerezo kimeze neza.
Nuko. Hanyuma igitekerezo cyawe rihohoterwa wowe uribona ute n'icyo barivugaho?
Iyo kimwe nabivugaho ayo n'ababyeyi mbona twadohoke. Noneho aho usanga umwana nimba atashe saa mbiri za nimugoroba ukamwakira nta kibazo, kandi aba akwiriye kumuhubure ukamubwira uti ntagira aribyo. Aho nyine babaye nibinde babahugiye mu kazi yibagirwa abana, nabyo hari icyo kibazo. Ikindi kibazo mbonaho n'amategeko nyine arengera abana yabaye yashyizwemo imbaraga cyane, yibagirwa ikintu cyitwa guhana. Muri rusange urahana umwana wa mugenzi wawe bikugiyeho ikibazo, usanga nimba agiye gukorega yamuhannye ntiwamukomerekeje, ariko nyine ngo ubwo ngo ntawakirisihane.
Ahangaha uravuga ariko guhana ukoresheje ibimenyetso gushyiraho ingufu ngo urahana, ushobora gukoresha ururimi se mukaganira?
Nyine yego ururimi wamubwira uko abana bikigiye samusiyo, wenda no kuba wamubangamira mu byatekereza akubwira ngo ni uburenganzira bwanjye, araba yagiye gutembera aza nyine wamubwiza umuntu ntiyumve, ega n'akanyafu kaba gakenewe.
Wakwifuza kugakoresha ku mwana wawe wowe? Sinzi niba hari ubufite.
Nyine ndamufite nubwo kataba kenshi nyine ka kibyeyi, wenda kaje mu byo gukomereka usanga kuvuna biba ari ikintu kintu, ariko nyine guhana umwana ni ishuri twari twize,
ariko
twize mu ishuri
ariko
mwarimu akana akawukubita akawukukwaraga kugira ngo ugire icyo uhinduka.
None se n'ubundi ko bavuga ngo ivuna igufa ntihana ingeso,
nyine hari ibintu bigomba kurenga imigani nk'igomba kuva
kuki igomba kuva hose, urumva gukubita umukubise se ukamukubita ahantu akakubita nko ku jisho rikavamo, ubwo urumva hari ikintu byaba bihinduye mu bijyanye n'icyo wifuzaga kugeraho?
Hari uburyo ufata itegeko nyine ukarishyiraho ugashyiraho n'utundi tuntu tw'udukoroza ugenda avuga ngo wenda uzahana umwana ntibigaragare ku ruhu.
Oyaho ntago turi bubyemeranweho, kuko ushobora kugirana mfunira ariko akababara cyangwa agakomerekeramo imbere. Oya ntagukubita
hari ikintu gihari aho usanga guhishura ariko ugafata nimba uri umuyobozi runaka.
Uvuze ngo
ikintu cyo guhishura nyine gushyigikira umuntu wakoze icyaha nacyo ni kimwe mu bindi bintu bifite imbaraga bituma kino kintu kidacika.
Yego.
Ugasanga twembi turi ababyeyi tukabyoroshya kubati ntari bi turi abaturanyi, ugasanga umwana wabihombeyemo nyine mukurikiye vuba ngo reka tubishyigikire tuburenze amaso, ugasanga wenda wanga wamuteye inda ni runaka ndamuzi kanibirengagize, nicyo kintu usanga ari ikibazo. Ubu ikintu nashyiraho njyewe ni uko nk'abayobozi bo mu midugudu cyane cyane kuko nibo bashobora kubikurikirana, wenda bakajya bakora wenda nkawa buri mezi wenda byibuze nk'atatu urutonde rw'abana wenda baba baragize icyo kibazo, hakabaho ikintu cyitwa follow up bagakurikirana bakamenya ngo abana nimba barateye inda nyine abazi bateye barire bigakurikiranwa ku murongo uzwi buri mezi atatu bagatangwa lisite y'abana bakoze icyo cyaha bakurikiranwa gutyo bikagaragara bigashyirwa mu mibare na hadakoze ikintu nk'icyo n'undi bizagora.
Yego. Ye n'impuguke
nuko abatwishyura mu bari gusumbya
Nibyo ni impirimbanyi mu bijyanye n'uburenganzira bw'umwana, nabo bavuga ko atari abantu bo mu muryango gusa bagomba kurinda umwana, ko buri wese akwiye kumurinda icyamuhungabanya, ari uwo mudugudu, ari umuturanyi, ari undi muntu wabonye ikibazo akaba yakivuga akagishyira hanze ku buryo gikurikiranwa.
Ariko ahita haza amacakiro kitwa nk'iteranye.
Oya, nta
abantu benshi ntiteranya, kuko twese siko tuvuga kubaka, twese twaza ngo tuvuge kuri ibyo. Hariho n'ababwira utigira icyo ubivugaho akabitinya.
Ye, kutiteranya no gutinya kuhanisha undi muntu, ariko nanone icyo gihe uburenganzira bw'umwana nabwo buba buhungabanyijwe.
Niyo mpamvu buhungabanywaho gute kintu cyakwiriye kuvuga ntiteranya n'abayobozi bagatanga byibura rise buri mezi kugira abana bagize icyo kibazo, wenda ntabwo yaca kuba batenda, ariko akoze icyo cyaho agakurikira.
Reka nkureke rero Lionel, ndumva hari na telefoni yawe hari hatangiye kuzamo n'urusaku, ndagushimiye cyane. Twakire noneho Dusingizimana Marc, uranyumva?
Ndabumva neza.
Yego, wiriwe urahagana hehe?
Ndi mu mujyi wa Musanze mu Rwanda, mu Ruhengeri.
Yego, yego. Iki kibazo rero urakivugaho iki?
Kira kibazo uko nabitekereje, nasabye n'ababyeyi bagomba kuganiriza abana ku byerekeye biri hoterwa ribakorerwa, kugira ngo babigireho ubumenyi. Noneho igihe byashaka no kuba umwana nibura bafiteho amakuru ku byo ashobora no kubyirinda nawe ubwe, ariko n'ubuyobozi bukongera ibihano ku babikora. Nabonye byafasha kugabanya umubare w'abana bahohoterwa, kuko utenyeke muri iki gihe usigaye wumva amakuru hirya no hino ugasanga ni ikibazo pe. Noneho wagera umubyaro ugasanga hari abana benshi batwise imyaka 14 15 gutyo, ni ikibazo pe. Ubwo rero ubukangurambaga bwa leta, ababyeyi nabo bagashishikariza bakabiganiriza abana babo, noneho bagakora n'iyo bwabaga bakabarinda amahirwe yo kuba bahura n'ibyo bibazo, kuko hari igihe usanga n'ababyeyi ubwabo ari nk'ukuntu bambika abana bakobwa, ugasanga babambitse ya myenda yerekana ijya kwerekana imyanya y'ibanga, ku buryo umukobwa uwo mwana yari kugenda mu bantu aho ubwo ubona asa n'uwasamaye kandi akiri umwana vrema.
Ukasanga ari amakosa y'ababyeyi ari baba bamuhaye uwo mwenda cyangwa abayawambaye batabizi.
Kuko umwana uri munsi y'imyaka nk'umwana nk'uwo utaragira akazi, byaje kundi urumva ni ababyeyi baba bamugurira imyambaro. Ubwo rero iyo myambaro bamugurira nayo ubwayo ikaba yateza ikibazo muri sosiyete, nayo umuntu ayivuga akabona ntabwo ari sawa kabisa.
None yaba ari wa muntu ushaka kumushuka bo yayimuguriye n'ababyeyi batabizi akayambara batanazi ko yayambaye?
Ari bo biragoye kuba umwe mwana yakwambara imyenda wenda ababyeyi ntayibone ko yayambaye. None ubwo n'ababyeyi nabo bagombye kushishoza, kuko umwana imyaka 14 kugera kubona afite umwambaro utamugoye nabyo ni ikibazo. Byabereye ko umubyeyi nawe atita ku mwana we mu gihe yaba yambara imyenda atamuguriye agaterera iyo ntabikurikirane ngo amenye imvano y'iyo myenda.
Ashobora kumubwira ati anko cyangwa anti ni wawe wumpaye, ntanakurikire ku mugani. Urumva ko ari byiza koko ko n'umubyeyi ashobora gushimira anti cyangwa se anko watanze uwo mwenda, hanyuma akaba yanamumenya ko atari wowe utanze.
Akabikurikirana pe, akavuga umwana ko yambaye ikanzu yayiguriwe nande, wayimuguriye niye mpamvu mbe ni urukundo ni ibyo, kuko biranagaragara munasigaye ibona ugasanga umwana w'umunyeshuri avuye ku ishuri azanye imyambaro ukamubaza iyi myambaro ikuyehe ngo n'abana b'inshuti zanjye bayintije ni ibintu nk'ibyo nk'ubu hari umubyeyi dore tuganira umwana w'umukobwa arataha avuye ku ishuri aca izindi nzira ahubwo bahageze acumbitse bamwemiye tike kandi ubwo yagiye ku muhungu biganye b'abana ahantu umuhungu acumbitse abana turi kwegera usanga ni ikibazo umwana w'umukobwa aratashye amaze gatatu mu gasozi umubyeyi we ariturije araho ntari kubikurikirana ahagiye kumenya amakuru asanga umukobwa amaze gatatu ari kurara ahatari iwabo vurema ubwo uwo mubyeyi nawe ubwo afite ikibazo cyo kudakurikirana imibereho y'umwana we noneho agahita iwo b'abagome bari kubahohotera ugasanga bitewe no kutamenyera amakuru igihe bikajya kumenyekana wa mugomera yatorotse nk'ubutabera cyangwa iki niho usanga nk'ibyaha nk'ibyo byiyongera ariko abahanwa bakanabura kuko kenshi bacika ubutabera ubwo umuntu yashikariza ababyeyi kwita ku bana babo umunsi ku wundi bakamenya ubuzima babayeho ibyo bari gukoresha aho byavuye ibintu nk'ibyo
yego urakoze cyane rwose kuri izo nama utanze mu bijyanye no kwita ku mwana ukamenya kumukurikiranira hafi ukamenya aho ari icyo arimo gukora imyambarire n'ibindi byose ndagushimiye cyane
yego nabyo murakoze
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga muri uyu mwanya ku murongo wa telefone turi kumwe na Cyrilo Muvunyi turakwakiriye. Wiriwe neza?
Amahoro amahoro Eugene.
Na amahoro meza.
Yego mwaramutse namwe.
Yego yego. Iki kibazo urakivugaho iki wowe?
Nkuko bisanzwe ndi hano mu Rwanda mu karere ka Kayonza. Ikibazo cy'ihohoterwa ry'abana cy'ihohoterwa ry'abana rishingiye ku gitsina ndabivugaho mu byiciro bitatu. Halo?
Yego turakumva.
Ntabwo ndi bujye kure ya bagenzi banjye mu byo bagiye bavuga ibitekerezo byatanzwe nabyumvishe, kandi ndabanza ngushimire uburyo wagiye wakira telefone nyinshi cyane, byagaragaje yuko nawe waduhaye umwanya uhagije nyine utegereje ko twatanga ibitekerezo.
Urakoze.
Hanyuma rero muri ibyo byiciro bitatu namwe murakoze, ibyiciro bitatu ndi kuvuga ndahera ku babyeyi. Ababyeyi hari ababyeyi batita ku burere bw'abana babo nk'uko bagenzi banjye babivuze, ugasanga umubyeyi afite umwana nyamara uwo mwana hari ibyo amubonana atigeze amugurira. Kwibaza wowe mubyeyi wumva yuko uwo mwana ibyo afite yabikuye niba utamubaza aho yabikuye. Ikindi umwana akagenda antarare muri urwo rugo mwejo akaza cyangwa ubwo ntabe yaraye aho ngaho, nta hantu wamutumye, ntibigutere n'imagara ngo ube wakurikirana aho umwana wawe ari, uri ugiye mu buriri uraryamye uva aho umwana wawe ari. Ibyo ntabwo bikwiye rwose, urumva nabyo ni ikibazo gitera umwana kuba yaba ikirara akaba ariho yakurizamo kuba yanahohoterwa, kandi iyo yahohotewe muri ubwo buryo ntabwo yaza ngo abikubwire. Ashobora kuba yakwandura indwara cyangwa akaba yasaba n'inda itateganyijwe. Reka ngaruke ku bukene. Ubukene nabwo ni ikibazo kiba ari kiba kigoye cyane, ugasanga umwana w'umukobwa abaho yavutse mu muryango ukennye ariko ni umuryango utiyubaha. Ndabivuga mu byiciro bibiri, hari umuryango ukennye wiyubaha wita ku bana bawo uko byagenda kose, akamenya ngo umwana we arihe abahe hate, ndetse akaba yabona n'ikintu umwana afite ataza aho yagikuye akavuga ngo gisubize uwakiguhaye, cyangwa se akaba yanakurikirana ngo amenye icyo kintu uburyo impamvu yakimuhaye n'icyamuteye kumuha icyo kintu atabanje kubiganiraho n'ababyeyi be. Icyiciro cya gatatu ni amakimbirane mu miryango. Ayo makimbirane mu miryango abaho, ugasanga umugabo n'umugore bibaterera iyo hahandi umwana wabo batamenya imibereho. Umwana yarayakarabye ntiyarayakarabye, umwana ageze mu gihe cyo kujya mu mihango, ndavuga cyane cyane ku mwana w'umukobwa, ugasanga ntibamenya ngo umwana bazamufashamo bate, azabyitwara mate, aragirwa inama n'abandi bantu bo hanze n'ubundi batishimiye ubuzima bwe ko bwagenda neza. Ikindi mvuga kishe cya kane ni ku rubyiruko nanone muri rusange, ugasanga umwana ntiyumva, umwana rwose ibyo ngibyo bibaho, umwana rwose ntiyumve, umwana ukamurera agakura ariko yamara kugera hejuru atangiye kugira mu bugiri cyangwa ubwangavu, umwana akajya asuzugura abwira n'ababyeyi, umwana akaba yanahohoterwa ntunabimenye. Bitewe n'iki? Nuko umwana umugiri umwuga kumugira inama akajya hari agasozi akakwandika akagutuka, ugasanga ni ibintu biba bitoroshye. Abana kubagira inama ari batoya mbona ibyo bishobora kuba byashoboka, kuko umwana watangiye kubigira cyangwa umwangavu ntabwo wamugira inama ngo bikunde. Njya numva ngo umuhana avayo ngo umuhana ajyayo. Ubwo rero urumva nabyo ni ikibazo kimwe, nuko nanone hari umwana uhohoterwa ariko nanone agahohoterwa ngo na mugenzi n'umwana mugenzi we, icyo kintu ntabwo ndamenya icyo leta ikivugaho. Mu karere ntibuka bigeze kuvuga umwana w'umuhungu abasaza kandi bana ngo leta ikavuga ngo ntagarageze imyaka ngo yo kuba ngo yahanwa ngo yagira gute ni umwana udagusambanya abandi bana ashobora kuba shyira mu bigo runaka bishobora kuba byaba
ngororamuco
agira nk'inama ikindi
ibigo ngororamuco yego
numva rero bashaka kuba bajyana nko muri ibyo bigo ikindi na nisa ntabasha kwiyumvisha ni umubyeyi uhotera umwana wagasambanya umwana we ntabwo uwo muntu umufata nk'aho ari umuntu ngewe wuzuye Imana imbabare ntabwo mbifata ko ari nk'umuntu muzima numva ko ari n'ikibazo aba afite mu mutwe umwana wibyariye sinumva ukuntu ibyo bintu bishobora kuba byabaho uretse n'uwo mwana wibyariye n'undi mwana ibyo ukorera uwo mwana mutoya kandi warabyaye nawe uri umubyeyi wumva yuko babikoreye iwawe wowe byagenda bite wumva ko ari ibintu byaba ari ishema kuri wowe ntabwo bikwiye rero nyine umwanzuro n'inama natanga ntabwo bikwiye uyu mubyeyi niba utari n'umubyeyi ita ku mwana wese nk'uwawe niba utaranabyara menya ngo uyu mwana ndebere uhohoterwa abaye ari uwanjye nabyitwaramo ntya ubashe kuba wamurengera utange amakuru yego hariho abayobozi bagezwaho ibyo bintu hanyuma babikoze bakaba bagira ukuntu baca ku ruhande bakagurira kugira ngo batabajyana mu buyobozi ariko wowe umuntu wamenya amakuru ushobora kuba wajya no kuri RIB cyangwa ku bigo bishinzwe kwita ku bana kubakurikirana sinzi rero niba ushobora kuba wazatanga ruswa muri ubwo buyobozi bwo hasi ukazajya no gutanga ruswa no hejuru hari n'imiryango rero nayo ibinabihishira ugasanga ngo umwana ngo ntabwo najya kwiteranya uranga kwiteranya ariko umwana wawe bizarangira n'ubundi atakaje ubuzima cyane ko hari n'abashobora kuba batazanabyara bitewe n'uko barahohotewe ari batoya niko ntekereza byari ibyo bitekerezo byanjye murakoze cyane
ndagushimiye cyane rwose kuri ibyo bitekerezo byawe Siriro Muvunyi bije byunganira n'iby'abandi twizere ko abadukurikiye hari icyo bakuyemo ku buryo babishyira ku mutima bakagerageza gukemura iki kibazo ku murongo wa telefone turi kumwe na Alain Rumangabo uranyumva mutwihanganire telefone irimo iradusubiramo ala telefone ndumva itabashije gucamo neza ariko twari turimo twerekeza ku musozo w'ikiganiro imirongo ntabwo itubaniye reka mbashimire cyane mwese abagize uruhare muri ikiganiro abaduhamagaye batanze inama n'ibitekerezo namwe abadukurikiye aho muherereye hose nubwo mutabashije gufata umwanya ngo mugire icyo muvuga ariko turizera ko hari icyo mwungukiyemo ku buhanga bw'ibyuma rero hari Cornelius yarafatanije na Nadia Tahari wo wakiriye na telefone zanyu kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi twese hamwe turengera umwana
gira muryo mutumwe ni wigira inama ntukihebe mama ibyiza biri imbere uvandimwe umbi nama nkugira muryo mutumwe ni wigira inama ukihebe mama ibyiza biri imbere twahuye n'ibizazane byinshi guhora twigunze nkaho ntakirengera guhora n'agahinda kadashira guhora n'amarira menshi mu maso iburere mama ikurere shenge nkorere